Hello, hello.
EMV Records.
Na unajua likitua, siku inapita tu. Usiku na unaingia, I'm here without you my boo. Ona na konda nyelewe, na nusu yangu ni wewe. Na unajua likitua, siku inapita tu. Na kuombea na dua, nikitamani utarudi tu. Je, upo aje na wewe? Nikiwa mbali na wewe. Baby boo, cutie you, beautiful. Umenifanya nisha kuwa zuzu. I'm missing you, I'm missing you, I'm missing you. Message, I don't know if they get to you. At times I'm calling, lakini unakata true. You know I'm falling, I don't know to get to you. Yes, I am calling, lipokosa nsamehe juu. Usinunewe cheka baby, usiliewe deka sweetie. You know I mean it, so come back honey. Baby boo, cutie you, beautiful. Umenifanya nisha kuwa zuzu. I'm missing you.
I love you.